Here's another one. Nikonge moyo bas, nitoe wasiwasi. So najua manzi kwa biz na mitikas. Tukipata muda dagonga tumba glass. Hii ndo nafasi, tufunge silabas. Na kupatia kila kitu napenda. Hakuna story, wala kalenda. Wenzako nisha pita nikawatenda. Hila po kwako tuno sina agenda. Sifikiri mara mbili kuso paper. Cheki manzo zako wanavogirator. Mi so handsome, ila ni creator. Nikijisikia na onga na saipa. Shazunguka sana ila nataka wife. Misi na iana kama utakuwa right. Stoche kuzungushana, vanya kusummarize. Nakupo na chotaka, you're so nice.
Nipe kile na chotaka. Kama ni kweli nakupa na chopenda. Oh na 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 na.
Chaka, chaka, chaka. Chaka, chaka.
Hata rafiki zako wananisaka. Wanakono na boldies na vokupa bata. Mandinga, makari, mikasa, sukasa. Mikasi kwa mbali, atoki mtu kwa mkapa. Miaka liopita likuwa sishkiki. Unya mwezi mwingi kubadilisha mabinti. Squeeze weekend studio na pigia mabiti. Si unajua tena mziki na mziki.
Shazunguka sana ila nataka wife. Misi na iana kama utakuwa right. Stoche kuzungushana, fanya kusummarize. Nakupo na chotaka, you're so nice.
Chotaka kama ni kweli na kupa unachopenda. Oh na 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 na.
Chaka, 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 chaka.
Darling,
yeah,
tumakuwa namba hii.
Ladies and gentlemen, kwani unacheza wewe?
Shazunguka sana ila nataka wife. Misi na iana kama utakuwa right. Stoche kuzungushana, fanya kusummarize. Nakupo na chotaka, you're so nice.
Nipe kile na chotaka. Kama ni kweli nakupo na chopenda.
Take five now. Five now. Five now. Five now. Five now. Five now. Five now.